Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe do gondo limal fu e mangal mudun amen jooti hedaade kabaruji amen yamde jana jabere ke silimaaji didi ja le lamude ne Ousmane Nyaale bulle kabaruji de ganni kante de boggi jande to e jaran tumbutu illa fuddore kabaruji di dartude faamu tende ber yambere nedda ku e finata wande wala fu ko waddirte ko wana yewtinde himbe ko watta hitande fu le onoko e jarandu kulli koro hawrude e gollobe dawobe bete fu leydi gendi warde gollude bamako banjugu dante e lameke lamu didabo nenno kanko kanto wadde dubi tati ardade maison de la presse obami adi e anni hawrintinde himbe e gollude fa gasa yodi woni sembe kabaru ci beta ko bismillah mo rahina studio tamani en puddiran o kabaru metudo kasara lawol wadi maybe chapande taton e go e chapande chapande barmube o masiba wadi kenyan hakunde sigaso e buguni dun wadi jadi e de kumantu e wiseli be kar goto njannodo burkina woni chamudo leipon mayo bagoyi ministere humininde yawar gondini o kabaru e ngartando mako le wakatiji ngaroji tinde ber yo yambere neɗɗa ko e finata wande wala fuu ko humaniste wona hawrintinde jaaliñi tumbudu hitande fuu duumaaji tottuɗe deyande abaraju ngattande golleji muɗum ngaɗi ƴiwde noga e joyi yaade noga e jeegon lewru février ndu dow yettude lewru chaban ardindu lewru korka faa ɓeydoreɗen faamu e nde yambere taariki e finatawa anni ko keƴat amen gonɗo tumbudu alfuseni fay heɓini en dow faccitango Ali Cisse
kuyal mawdo matitele dene ne noddirta abaraju tomboktudo ila alande fijo fina tawa mo noddirta tindeber mo yimbe filtinta woro ana woma ana wondi wadde dom janyeli gondi don didu fu hawri hem dedeo me saoud kany woni jottino hala mabbe
abaraju
galleji tati kany en woni kumani be landinde tindeber kenyem hamel gosu mi gonno toyam nokkuto yimbe yirata azalay hande do ñaloma ɗiɗo ba o le galle bedali bokkum min goni galle andiraɗo bangal finatawa
traditionnel
ɗiɗo yambereji finatawaji ana hollita korka ramadan woɗɗa sappo e nayyi yaade sappo e joyyi lewru chaban fun ɗum watte ibrahim sidi touré kañum woni ardiɗo fedde kumaniɗo landinde ndeɗo yambere omo haltana men no ɗum fuɗɗi tindeber yo guɓal rewɓe piltinoɓe wowu fa teddina lewru moɓe noddirta cekomu lewru cekomu yo lewru ardiɗo ramadan li e kuyal jam kaye nangodirgol yambere fina tawa noɓe noddirta tindeber tomboktu gaɗeteɗo fade korka ramadan fuɗɗude wondi yarde ɗum woni ko alhuseni fay heɓani studio tawani ɗo tomboktu
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andon mbawi huɗede do ɓeɓe ande ɗen ɗo hellamen facebook kañe compte x comité international de la croix rouge ɗo woni CICR holliti talhatare kañe noga e jeɗɗi lewru février ndu golleji ɗi waɗi bangal neɗɗako le hitande 2023 nde gollede humanide hinne e yurmende holti wiide golleji kewɗi mawɗi waɗi le hitande ƴaɓɓine nde limajji ko ɓuri galleji ujunaji sappo ɓe balliri guure hono hakke himɓe ujunaji capanɗe jeego e nayo e temere jeeyo ngol wallugol faaɓe keɓe himɓe wonɓe ley tiɗallaji fay e tawede kamɓe e koye maɓɓe ɓe kolti wiide ɓe keɓi caɗeleje le golleji maɓɓe ɗi fa ɓeydoren famuki ɗen Oumar Waygollo
kanko laamiɗo fedde noddirtede CICR Antoine Gran o hollitiɗe hitande 2023 golleji maɓɓe ɗi peewi sanne ko nayri bangal faabade yimɓele ɓurɓe fuu tampude tawede wiide wayde ndenako ana ley nokku o furon ko nayri bangal cuuɗi dogotoroji min balli suud dogotororo gawo motti kiidal kañe e menaka le majjuddumi paabi ko nayri bangal pese kañe e cafaje yimɓele ñongguittiɓe wonɓe ley ɗeɗo nokkule hitande hikka nde wala fuu yimɓele amen mbaraɓe wala fuu barminaɓe miɗen gonde yiltade nokkule ɗe ka nokkule goɗɗe kasen an to eɗum nawi sanne no golleji amen ɗi kani gollire ɗiɗo ɗati jawɗi jaltinama faabirama yimɓele hewɓe du noon kanko noddete Ibrahim Abba Sankare o hollitiri wiide le majjo wi yimɓele hewɓe ñongguitiɓe kañum birfiti le nokkule muɗum en ko ɓuri yimɓele wina e sappo jeɗɗon kañum birfiti le nokkule muɗum en le lebbi tati arande jitade 2023 le majjon min e pelle ONG goɗɗe du miɗen gondi e faabade yimɓele ɓe torraji yetti faami ƴewyallah hono tampereji mabɓe kani ɓuytirade CICR ana anni wadde du immadaraji fewde eno wattu wondi e waylitirade kañe no tule jaren ɗe gondi e heewirde
kuli koro an wede bamako hakke kilometre je chapan e jagon ka dun fu eta wede won servicing ko be yobe ton nyande alla garda fu warde gollude bamako wirfitaade kiki deji hono be himbe ngata nyande fu e mbay warde hawrde e wakkati na e be mbay na be basa warde gollude jabudi landi le jantore ne la amen carter da yaade kuli koro julet kuli balde faccitan ko alisise
tanden kulibali kanye madam kuni ana hakune fonctionnaire em yo be nyende fu bamako so hota kulikuru ebe kaltana mem hedun sabi dun
jo merci je pico
alhamdulillah mi hebi darnde galle am kulikuru do mi de yalta low 7h kanu yettito fu taw mi yettike bureau an lo wanse choggumu dum ana tiidi sanne bamako do mi mbawa wadde nyaloma e jamma fu do dun sabi sun wadam do nyaloma jamma mi hota bamako ana fandi ko kawram e wakkati
arar male
so ben don mi di dom ka holti wede ana jogi bawde wadde ya warta hakune bamako e kulikoro wobbe kanyu en ka moblaji adoji himbe yorere nokko o fewde bamako bamata akunyon dolo yo chauffeur am haltana mem dati dibi jokata yalla gollobe gombele nokko o kambe yade bamako ana yotto ele gollirdi mudum le wakati
holdoge bok
moblaji yogaji kulikoro dom ila 4h bete immoto himbe ana immo low miden jotto e wakati no jida mi tanni koyde ka fudum mi sa client MB service goto na didom tan jogi da wawa imade wajibi kina tawta
wodo yini
mi cincinde tam wiide beydaade gollobe chomotobe hewbe kanyu en do ana yo kulikuru warde somade bamako do yontere fu doni ko Juliette Koulibaly hebani em o nela do studio tamani yaade hawrode e festival agna kando wade kulikuru
banju gudante la mintinama men zone de la presse la mudido bokando wadde dubi tati o ardeke bureau kesmo himbe jaddombe bale nantinobe kabaru jingoni mudun na dun wadi leibotu be nodir assemblée générale sa podido bo feddende ngaddo do bamako do noga e jidi lewru février on kenya le sudu gollirdu mabbe hore jume zone la presse kesso do no banju gudante wi fawi o la mudido bo do rentinde himbe e gollude fa gasa kede ko Moussa Malle Cissokho do faccitango Ali Cissé.
Le défi pour ce second mandat
comme kan darnaade ele manda amem dido ba oni woni wadde ko min baye fu yalla nantino be kabaruji le leedi amen di ana heba hawrtude laato daane water kina journaliste embe fama nangugol homo fu lawol mudum wala ko hebete mudum so min be don dir juude min fu mi laatke daane water nem mi buri tawrede sembe goto goto amen du fu ana haani wadde ko waawi fa reena gollangal kan en nafa ko waawi hebede le henko miden jidi homo fu e amem weedo dira juude yalla projet dewte kande hunchande hore gollal amengal ana heba tabbede iude du gouvernement lindi fa yimbel be do woni golle mu em be gorda mu em hore habbi hem ana heba nafam
travail ne pourront pas s'épanouir
si jo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leele de gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Uddugol ngol gube njogide kaborde ngadi ila lewru janvier yabbe nondu ana wada kuteji bangal kebaldo region menaka ngureji yogaji ana gondi e selde yede le lumo ngendendi ko beydi wadde tidallaji mawdi ka dun fu etawede kulle kece yogaji ana gondi le lumo mabbe ngo kambe jati ndemata dun tonna himbe ngendendi ana belti do majun kanu aremo be koltiwid ana gollira do tidallaji mawdi golle sardingeji le region menaka gonda hakkunde gikke e wembere dum won ko men kalta hala modona le dossier de la semaine ko kejada men gondo ton Mohamed ak Issa Faytan watni ndo faccitang Umar Baygalo Ali Cissé
to menaka do tiagal marde dabaji ngado be sardinge pomoroydu anamaate nokku no dirte andire bukan menaka Issa Lal Tibaw kanya konande mudun e do nokkule ndiyam darto e mudun so bami fa ndungu yalti ndiyam dan way wadde ton jonte to yimbel ben demata jaba tamati salati kanya fa yotto suppome e konande mudun hon o do neddo goto gondo ton si diri wattu juno
jarde wol ko mi de yidi dum sanni ko hecci di fay hunde wala do amen do menaka ko iwri sel so wana jarde wol ko mi anda fu hono mi gattano min e hore di balli men sanni yow an e hore mi de jogi do tomati ha chupom aubergine kan ko nande mudum fum ana hebe don cogguji mudum do ana ne
kambe demo wodi do sardingeji le region menako be kollitude be jogi tidallaji sanne non be kollitiri wide asalim ak ehat goto ngon le pelle tiagon to demo be wonbe tombe kedden ko masifi do hen e chubo to ni tam ne goto mo be kolti tawide kayum yo gollo jardin tawine fay hune wala to ko holti tawide o gollo jardin dum sabi so yimbe fa he fu chalde mun en wati sabi so atinni do sanne am so ayi na do jodi do dodi ana tani ana faabe wajibi golle ko gonduda wadde ko andu adarna caggal dido tidalaji kanko assalim aggo holliti widdu e be jogi sugulaji guddi kasen dum watta sobe kebata hono ko be kaja ko jati fa keba ndema ton sardinyo pomroy koy dum wana ko yafi e be kaja ko nayri bangal balli gujudu no yimbe lo wombe tombe kullitiri wite
les gens
yimbe no yafu ana wana noddango balle min balle balla on na birta yesu fi region menaka nyalo mo hande o tembere yimbe ngombe don be fu chapan jena yum e gollo be jardin kambe jati dardi e lumo menaka wonyalo mo hande menaka
neddo goto hollitino wite le ngalure menaka de arande fa defa kilo goto maro somo yaji ko ngattata li henan ya habbu temed nay kuliti wi nyaloma hande o kilo an sotte bu temed didi ka somo yaji ko ngattata li hen ko burta bu temdre chapande joy cfa dum won ko mohammed ag isa faytan hebini si jotaman menaka
sakira do kadi de kabaruji di beta ko ka andon di fufa kettino do ndon bay noddude mere mere numero fiya mo 37321 holitindo on wiide du kabaruji studio tamani fodo mba hebdo application studio tamani mo bawdo bamade do play store ka kedde heda do e seda yewtere e waran jukkinende wassalamu do mali do sangaji di rewbe ngatta le wattu yengeji ono kurtunguji e lamburuji e yambareji goddi nyande fuburi latade hono wajibi ni e rewbe koltibiri ko ngadire tadun ana fawi do sabe e nedda ko le o wattu goto taygi toto be kolti e metti mudun no dum wadirta ni e wibe himbe golle mudun no iwi no worno arande sabe handan be koltibi den wada kutteji bangal nedda ko fa yottade metallaji yonki no homa hani felede hono hani wadede kalifa goita jantod amen darti jabu di landi ani ko hebini andu faccitango Umar Waygalo Alice
Bamako dole galeji kewdi buri fule galeji mawdi rawbele be ana hawrta to subo kadule goto mo nyohota fa borno yambeji mu en buri fu wakati julde do huuna hinde ngattedo ko boyi le galle turelan kobe to bolibana madam ture hawa haydara yo debbo defo goto to am haltana mem nafa ko woni him
l'organisation pour le
chemin ngara fami ngara uniforme mine rawbele be fu joddoto so min chubo do buri fu yarde do min chuboto uniforme ana ngadina yimbele sanne idum beedo jilli hakkunde
rewbe symbolise l'union entre les femmes
dum ka yo arande wonno kadule mabbe debe nyohata sobe bornole yambereji mabbe le nyaloma hande o mo noddirta uniforme yoppi lawol ko dum wadirte noko nom holitiri wiide rewbe le hewbe do tiddala tam beedata nom holitiri wiide yoga e rewbe le jodibe kajolu kay kay
ni dengo gbalaya
ne borno uniforme ngaji wakati dum ngatta yangeji mi yey fuko buni ko woni hen wakati ji wobbe anton atan fingala kalisi china natude iro uniforme ngaji dum wana ko yafi fi wattu juno uniforme dum lati kirdiram jata hakkunde rewbe le be rewbe wo anton sa soda uniforme mudian pamatama awala bien tan acceli do choda uniforme ngada bandi ne wana
bolma faradi a city bay
wana dom tam dum hatta yoga e chodo be dedo kadure so satta ana tampi kanyu endu sanne sali kone goto e mabbe
debi ta samli ta sisan ko ibena di mo ma ibena di mo ma
rewbe iro uniforme ngaji tawe nyamade choro dade wakande ngarta faabe jobbe de tidalla mo matata hoobe ma tan ngala jati mo sekito basi hakkunde modon wattu yo gali roobe lanton sabi uniforme e keban tidalla ji mo
tamli da flabe kam so chama blako chama nabi
kono fu woni hakkile worbe fewde e uniforme rewbe kedo dem wi yoga e mabbe
quand les femmes
pour ça ngati uniforme idu welna yonki jomun sanne min mi yeta le hen tidalla fu ramadan kanye e julde monde fu mi de ngati uniforme ngaji di idum wala kan mi e horam mi yeyli hen tidalla goddo min mi wada no ngada mi fu yalla mi sodana gendam uniforme sabiden no watta so dewnal e
to mbeke abet relation ati dondon quoi
ana tidi sanne haltude no labiri wakati no dum fuddi le leede amendi nom holitiri wiide yida sedu jall andan do golleji bilidi e nedda ko lewi mako imma daraji hanu wadere fa rewbel be humpintine bangal ido uniforme ngaji yalla tidda
talaji ko dum wawi yottinde be ko ana buyto wakati yambereji
dire comment c'est venu c'est pas trop mais il s'est dit une forme permet
halde dum yafa wakandi dum fuddi ka arande ni yalla be fu e borno e ngarda wottu joni o on lati kindiram jatti wobbe anto une forme naji basan gatta dum na taw wana taw do fu jogi bodi mudum min sum landam wi une forme jatti yotta ko yibbe ngada
on hunde kiti so yibbe be fu pa de mariage si tu me comprends ça devient une bonne chose
arande wattu de no uniforme wanan wajibi fey dum wallondirgol tam hollitanno lewi dunki andando kabaruji bilidi e finatawa doni adama ko yate ana hani ko rewbele be wirfo chagal warta e no dum wordi noni
uniforme ça ça a commencé il y a pas longtemps
dans notre dum anda sanne do le finatawaji meden yalla yibbele be fu ananda warnade fa dum bede ngardinte yange uniforme wono wirede ka wattu joni o dum wonde yopud lawol mudu ana
c'est déplorable
andinde tan wiide yoga worbe kam en du nati e golle o do woni tachugol uniforme tawama kurtungu lamburu nadu ko nande mudum